يسا
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro ya radio y'Ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda ni Eric bagira ubusa basuhuje ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi kiribanda ku cyorezo cyakorera kimase iminsi kivugisha abatuye mu bice bitandukanye by'intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda korera yabanje kugaragara mu kwezi kwa gatandatu mu karere ka Karongi bidateye kabiri akarere ka Rubavu nako kaba karibasiwe Muri Rubavu ku Gisenyi Ijwi rya Amerika yasanze kubera icyo cyorezo hari byinshi byahindutse mu mirenge ya Kanama, Nyundo, Nyakiriba cyagaragaye ku ikubitiro. Kubera ubukana bw'iki cyorezo byabaye ngombwa ko buri wese ugaragaye ko cyamwibasiye ubutegetsi bumushyira mu kato. Babashyize mu kiswe inkambi y'abarwayi bakorera mu kigo cy'amashuri Gatolika cya Kanama. Muri iki kiganiro twagombye kubana n'ubuyobozi bwa Rubavu ariko ntibyakunze. Gusa mu minsi yashize bakoze inama yaguye y'umutekano bagamije gufata ingamba ari naho bashyireho inkambi y'abarwayi korera mu ngamba zindi ubutegetsi bwafunze ibikorwa bimwe by'ubucuruzi turaza kwibanda ku mwuko hari baba banywa ibinyobwa bidapfundikiye n'abateka amarestora ibyo ntibigishoboka ubutegetsi bwanakumiriye amata yavaga mu nzuri za Gishwati yerekeza Gisenyi na Goma kuko ngo ariyo ntandaro yakorera Bwana Jeremy Sinamenye uyobora karere ka Rubavu aragaruka kuri zimwe muri izo ngamba na amajwi dukesha umunyamakuru w'izuba rirashe cyandikirwa hano mu Rwanda.
Nagira ngo iki kibazo rwose tugifate mu rwego rwo hejuru. Dutangira dukora inama na ba docteur hari kuwa gatatu w'icyumweru gishize twatafite kesi 34. Hari bari abapfuye harimo abarwa abarwayi bagasinzirirwa harimo n'abarwayi. Kugeza uyu munsi mwumvise kesi 34 dufite. Nuba mu kese guhera kuri wa murwayi wa mbere barimo n'abari abapfuye n'abo dufite uyu munsi mu ivuriro tumaze kwakira nuba ngo dufata izo ngamba imibare yakagombye kuba yaragabanutse aho kugira ngo yiyongere ari nayo mpamvu twagarutse ku wa gatanu mu nama twagize abakozi bose noneho za ngamba dusaba ko zafatwa ku rwego rw'akarere harimo n'umujyi wacu wa Gisenyi ibinyobwa byose n'amata arimo nababwiye ko ejo twibutse
nama kandi harimo umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi bwana William Kanyankore yavuze ko mu mpamvu z'umwanda zateye korera ari uko abacuruzi b'amata bavomeshaga bote bambaye amazi bakayavanga n'amata bagamije kunguka
icyo dushaka gukora byose byo bavuga birashoboka ni sinari zishoboka ariko twe n'abaganga turashaka kugira ngo two guparaliza ubuzima bw'abaturage icyo dushaka gukora ni gushyiraho ibyo bita korera kampani ni nkambi y'abarwayi bakorera ukungu babwo kikondera bose ikikondera za kirimo abarwayi barwaye zitwara zitari kure bashobora kwandurira aho ngaho bagasubira kuri kumwe
Icyorezo cyakorera ku Gisenyi kigiye kumara ukwezi cyadutse. Dusura inkambi ya Kato ku barwaye korera muri Kanama. Hari ku wa kane w'iki cyumweru twasanze baraye babimuye kubera amashuri agiye gutangira, kuko bari mu kigo cy'amashuri. Abakorera bushake w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge basukuragaho bavurirwaga.
Aramutse nze
nabonye
amakuru
ndayagije
natwe ni meza kunje nitwa Eric ndo muri makuru wa radio y'ijwi rya America twara dusuye hano kugira ngo tubaze amakuru ajyanye n'icyorezo cyakorera hano batubwiye ko ariho bari kuvurira abantu barwaye icyorezo cyakorera kugira ngo batanduza abandi nibyo
hano niho bavurirwaga ariko kubera ko hari imyiteguro y'uko abanyeshuri kwamere bazaba barimo abashyige bwa bimwe bashyize ari hijya kwa muganga
bari kwa muganga.
Oya babimuje nimugoroba. Nuna bakoze kwa muganga bavuga ngo kwa mushiko mu byumba
by'abakozi. Mu minsi isanzwe ninde wabarebaga hano?
Babanaga n'abaganga.
Ku muryango wawe hari uwigeza yirwara?
Oya ntawe.
Urano mukuru wa Rouge. Red Cross. Umeze mu?
Umeze kuta ubwo.
Red Cross. Nje nkorera radio y'ijwi rya America yo kwitwarisuye akakarere ka Rubavu ariko noneho twarebaga ku cyorezo cyakorera kimaze iminsi cyavugwa. Adusanze mukoramo hano kandi numvise ngo nimwe mwari mushinzwe kubitaho. Byari bimeze bite kuki batari hano?
Bo naje ntwaje njanda mu rusemucyo ariko birakomeje dukomeje kubitaho. Usibye yuko atari cyane birikoroha. Ubundi mwakomeza rero mukareba umuyobozi w'ikigo akaba bihaga ku bintu biteye.
Abo mwavanyemo hano bagiye ari bangahe?
Ntawe tutwamenye mu bibare ahubwo na abatutire niho mwaza kubaza. Ariko hano muranyura hirya. Muranyura hirya hano ntamu.
Mwakomeza guca mu kabari mbika mukavugana na umuyobozi w'ikigo
nderabuzima. Hano hari umututse cuma tutse hano cyo. Musubiye gucyari akayera. Sana hamwe hamukaga kuri sante.
Ni ku murenge n'ubundi.
Wenda mbabaza kubaza ugatoya. Umunsi mwagize abantu benshi. Bari nk'abarwayi
tubafasha ngabakorera bushake tukita ku barwayi ariko imibare ubwiri mu bitabo by'umuyobozi w'ikigo.
Ndashimye.
Sawa.
Ubwo twasuraga inkambi ya Kato ku barwayi korera ku Gisenyi kandi abatari bakamenya amakuru ko abarwayi babimuye bari bakibasura. Uyu mubyeyi yarasuye umuvandimwe ariko hanze y'ibyo mu minsi yashize ngo yarwaje korera.
Waruje kukureba wawe?
Eh.
Uraze?
Uraze.
Amakuru.
Yes.
Nge nitwa Eric ndo munyamakuru. Nange narinje ku sura abantu bahantu nsanga barimuye. Uwawe yarwaye ryari?
Usa uwanje nuwa musaza wanje ubwo muri kitondo niho umwana aje kumbyira ngo kumwe umudamu yarayazanye umwana hano ni ukuvuga ngo nanjye nta makuru mfite afatika kuko nibwo nje kureba urabona ko nta n'ikintu nsanye imuzaniye navuze reka nze mpagere ndebe uko bimeze menye niba ari hano ubundi mpore nje gushaka icyo kurya
arwaye korera
mbambiye ko ari korera ni mutoya cyane ni umwana uri mu mezi atandatu
hari abandi baturanye bose bayirwaye
nge narayirwaje
nduhu buhamya byari bimeze bituyirwaje
Mbega ubuhamya naguha ni ukuvuga ngo umwana ajya gufatwa umwana yafashwe gutya mpese twariye umwana ari muzima n'inshoro turakina kumwe umubyeyi akina n'umwana amaze kurya yishimye ubu umwana turagiye turaryamye saa sita za n'inshoro nagiye kumva numva umwana ararutse amaze kuruka naramufashe namukosora mbese mukura mu bintu amaze kuruka ubwo araryamye nanone nicuye nsanga umwana ararutse Ubwese ambwira ati nshatse kujya kuri wese ngira umwana bari baryamye kumwe nti genda umujyane kuri wese umwana yagiye kuri wese agarutse uwari umujyanye ahita ambwira ati mama ati umwana yikubise hasi nese ntaguye ate ataraguye mwe by'ababyeyi ngira nese numva ko amufashe nabi ubwo nshaka gutota umwana nabwira mpamagara umwana nti reponse ni ngwino umwana yaraje ageze ku rugi rwo mu cyumba tena yikubita hasi ubwo nagiye guhaguruka umwana ambwira ati mama umwana arongeye aguye hasi ngo nkubwo ngihagera nasanze umwana byarangiye pe kuko narateruye mpona umwana ijosi ryagiye ijisho ryagiye ubundi bwo yagenda agasuka umugezi w'amazi ku buryo yakwita umukagira gutya ubwo umwana naraje ino rero hari ingwara yateye bavuga ngo ibitama numvise ko ari bitama umwana bamuhaye nirukanze njya ku bavuzi babyo bageze arambwira ati hu tujye kwa muganga ati umwana ateye ubwoba ngo nanjye cyakoze numvise ko umwana agize ute ko byanarangiye kuko nafataga nka buri cyo mfata
byarangiye bite
umukurangira kwabyo naraje ngeze hano kwa muganga umwana amutera amaserumo yagiye amaserumo 27 ubwo zirangiye mbona umwana arakize
yararwaye korera
ni korera
murakeka iterwa n'iki
Mese nge n'ubwo bavuga ngo ni umwanda ubikora ntabwo mbyemera kuko impamvu nabyemera cyane uri kujya kubona ukabona n'umwana w'amezi nk'atatu umwana radiye akadera ijosi rikagenda none kuko wanjye ibyo nari namugaburiye n'ubugari n'agasosi k'isambaza kandi n'ubundi yarasanzwe birya ubwo rero ntabwo nahamya ngo ni umwanda sinanabazaho n'iki nge nabona ko ari icyorezo Imana yatuzanyemo
urugendo rwacu rugamije kumenya uko korera ihagaze twarukomereje mu kigo nderabuzima cya Karambo muri kanama abarwayi bakorera bimuriwe ku mugoroba wa kuwa gatatu Bwana Fidele Ngirumpatse uyobora ikigo nderabuzima yabanje kuduhakanira ko atemerewe kugira icyo atangaza nyuma yo kutwitarura akavugana kuri telefone n'abamukuriye yemeye kuvuga maze abanza guhakana yivuye inyuma ko nta cyitwa korera kigeze ku gisenyi
bo wenda icyo twamanza kuvuga nko gukosora ku bijyanye n'imvugo mu minsi yashize abarwayi bacu cyangwa se abaturage bacu bagaragawemo ni kibazo cy'uburwayi bw'impiswi ubwo rero tukimara kubibona twarabakiriye tumaze kubakira tuza gufata ibizamini tubyohereza ku rwego rw'ibitaro bifite laboratoires zifite ubushobozi burenze ubw'ikigondera buzima ariko icyagaragaye nuko abarwayi bapimwe basanze nta ndwara yakorera bafite ahubwo bwari uburwayi bw'impiswi tukaba dutekereza ko rero ashobora kuba hari ibindi baba bari bariye bidasanzwe wenda byatumye bagira ibibazo byo guhitwa
Guverinoma yarangije kwemeza ko ari korera kuki mutari kwemera mwe ko ari korera
twe icyo tuvuga nuko icyagaragaye ubwo twoherezaga ibizamini nuko abarwayi twohereje ibizamini basanze nta kibazo cy'urwayi bakorera bafite ibyaro byo byose abashobora kuba batanze amakuru nabo bafite aho baba yakuye ngo natwe twazakomeza tugatoza tukamenya neza uko ibintu bihagaze
mu buryo bw'imibare rero ubu bimeze bite
bo wena ntabwo twababwira ngo ni umwe ni babiri ni batatu kubera ko ubu ngubu ntabwo mfite imibare mu mutwe ariko ikiriho nuko uko abarwayi bazaga bigitangira ubu ngubu baragabanutse tugatekereza ko nubwo imibare tumaze iminsi twakira abantu barenze bo twadusanzwe twakira dutekereza ku kibazo cyarangiye kuko ubu ngubu nta bandi barwayi tugifite bakigaragaraho cyane n'uburwayi bw'impiswi
bari barabashyize muri rya shuri rya kanama kugira ngo mu buryo bwo kwirinda ko bakwanduza abandi kandi tugezemo batubwira ko babimuriye hano babimuye nibyo cyangwa se byo
abarwayi twari dufite birumvikana nyine ko uburwayi bw'impiswi uretse no kuba yaba rikorera impiswi ishobora guterwa n'izindi mpamvu nyinshi kuko mu bivuga na korera ishobora kuba irimo nubwo nyine bapimye ntibabashe kuyibona ariko n'uburwayi bw'impiswi nabwo mu buryo bwo kuvura neza umuntu abagomba kuvura umurwayi w'impiswi bishobotse ntabe yabavanga n'abandi kugira ngo impamvu yaba yateye ubwo burwayi isaha n'isaha ntibe yakwanduza abandi.
Ni bangahe bavanye muri rya shuri bazana hano?
Abo twari dufite hariya muri rya shuri bari abarwayi bagera kuri batanu, ubu ngubu bamaze gukira batashe.
Ibyo bita uburwayi bw'impiswi busanzwe byatuma bafata abantu bakabashyiramo gato?
Ubundi uburwayi bw'impiswi ni uburwayi nyine busanzwe. Ariko twe icatumye nyine tubakura mu kigo nderabuzima tukabajyana hariya nuko imibare twari dusanzwe twakira twabonaga yiyongera ugereranyije n'iyindi niyo niyari kuza muri iyo minsi. Ubwo rero tukavuga tuti hashobora kuba haba hari indi mpamvu yateye ubwo burwayi anariyo mpamvu nababwiye yuko mu minsi ya mbere bakiza twoherezaga ibizamini ku bitaro bifite laboratwari dusumbije ubushobozi kugira ngo turebe niba hari indi mpamvu yaba yateye ubwo burwayi. Ubwo rero muri ibyo bihe byose byabaye ngombwa yuko abo barwayi twabavurira ukwabo kugira ngo tubakurikirane ku buryo budasanzwe habaye hari n'indi mpamvu yaba ibyihishe inyuma ijyanye na mikorobe yaba yateye wenda ubwo burwayi bw'impiswi ibibazo bizakemuke ntabandi babashije kubyanduriramo wenda mu buryo tutari twakamenya impamvu.
Tuvuye ku kigo batubwira ko babazanye hano kutubwira ko batashye ntabwo bishobora kuba ari byumvikana ukundi.
Abababwiye yuko babazanye twe twabazanye nimugoroba. Rero kuba twabazanye nimugoroba twabararanye twabazanye twari dusanzwe tubavura tumaze kubasuzuma twabonye bamaze gukira ku buryo twabasezereye birumvikana yuko abababonye bababonye twari tukibafite tukibavura.
So, ni ukuvuga ngo mufatiye ku kibazo uko cyari kimeze cyarangiye?
Ubu twavuga ko ikibazo cyarangiye gusa icyo tutamenya ni ukumenya ngo ejo hazaza cyangwa ejo bundi bizagenda bite hari abandi bazaza ariko imibare dufite cyangwa se abo twari dufite ubu twabavuye turabona ikibazo gisa naho cyarangiye.
None bamwe twagiye duhura bavuga ko baje gusura babo mu kigo ikigo cyashyizwemo abantu mu kato barwaye korera kandi baravuga ko babazanye nabo barwaye korera murabivugaho iki?
Uko twabibabwiye laboratwari y'ibigo nderabuzima cyangwa se ikigo nderabuzima cyacu kuvura umuntu kwakira umuntu iyo dupimye ntabwo duhita tumenya ngo yaba arikorera cyangwa yaba atariyo twohereza ibizamini birumvikana niba uwo mudamu yazanye umwana ntabwo uwo mubwiye ngo arwaye korera nto yagomba guhita byemeza kandi laboratoire ipima ibizamini by'umusarani kugira ngo tumenye umuntu niba uburwayi abafite bw'impiswi bwabutewe na korera ibisubizo biza mu minsi itatu bikumvikana ko rero ngiye ku giti cyanjye uko mbitekereza ntabwo ari umuganga wabimubwiye n'uwaba wabimubwiye yaba yamubwiye apfa kwivugira kuko ibisubizo iminsi mike ishoboka bishobora kubonekera ni nyuma y'iminsi itatu. Imibare dufite cyangwa se abo twari dufite ubu twabavuye turabona ikibazo gisa naho cyarangiye.
Turabashimiye.
Murakoze.
Icyakora ibyiyikorera muri Minisiteri y'Ubuzima bo barayemera ariko ngo bayifatiye ingamba. Bwana Marike Kayumba ni umuvugizi wayo.
Ikibazo cyaragaragaye ntabwo duhakanye ko cyabaye ariko twakoze ibishoboka byose kugira ngo ikibazo gikemuke kandi byagenze neza cyane ku buryo ubu ngubu nk'uko tuvugana ashobora kuba nta muntu unasigaye kwa muganga ko ejo niba atari ejo bundi yari asigaye abantu bane gusa abantu baravurwa bagakira. Twakoze imbaraga zishoboka kugira ngo tubere tunamenya n'abari mu rugo iwabo bagire icyo kibazo tubamenyekane tubahe serivisi babavure kandi tunabigishe uburyo bwo kwirinda kongera kuyandura kandi ibintu bigenda neza cyane.
Muracyateze amatwi radio y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tuvuga ku cyorezo cya korera ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muracyari na RK bagira ubusa. Ingaruka z'iki cyorezo mu isura yagutse ntizagumye ku barwayi n'abarwaza gusa. Nk'uyu muturage yari afite alimentasi y'icuruza ibinyobwa by'amazi n'amata bipfundikiye muri centre ya Mahoko iwe harafunze kandi mu gihe gito ngo ibicuruzwa bye bishobora kuba byataye igihe. Hano iwawe niho wakoreraga? Byagenze bite kugira ngo bahafunge?
Babanje birukana ibintu by'ibinyobwa n'ibiribwa bavuga ko byakwanduriramo ariko baza gutanga igihe cy'iminsi ngo 10 bakaba bafunguye. Ariko iyo minsi 10 yarashize baravuga ngo korera iri kwiyongera n'ubundi wongeraho ikindi gihe. Ubwo rero tugategereza icyo gihe kigenda kugira ngo bafungure kigenda cyiyongera bitewe n'uko bavuga ngo indwara n'ubundi imirire yongera. Nibyo twebwe nibyo tuzi.
Ingaruka byabagizeho ni izihe?
Byatugizeho ingaruka ikomeye kubera ko mu ngo zacu harahunganye nawe urabibona iyo umuntu amaze ukwezi kuzima afunze kandi ubushobozi yabukuraga akorera inzara byanze bikunze iraza mu rugo.
Ubuyobozi yo muvugana bababwira ngo iki?
Ubuyobozi yo tuvugana batubwira ko icyatumye bafunga n'ubundi ariyo ndwara bagomba gufungura kuko indwara igomba kuba igabanutse n'abantu bakiboneka barwaye.
Kuba afite utubari, ababagana bashobora gukendera nka brochette, ibirayi n'ibitoki nabo byahindutse nka kirazira.
Namahoro.
Yego.
Muraho. Amakuru se? Anitwa Eric ndumunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Twateguraga inkuru ku bibazo byakorera inaha muri Gisenyi, bimeze bite?
Biri kugenda bigabanukaho gake.
Bari bambwiye ngo kuza hano ukabona icyo kurya ntabwo bishoboka.
Kubona icyo kurya ngaho ntabwo bishoboka. Baracyafunze, buriya bazafungura ari uko icyorezo tumaze gushira.
Mumaze igihe kingana iki mufunze?
Tumaze nk'ibyumweru 2.5 gutya.
Gufunga bagiye bakurikiza iki?
Gufunga ntabyo bakurikije kubera ko bafunze bateganya ko byaba biri guterwa n'umwanda.
Mwishinjaga kugira isuku nke?
Oya, nta suku nke twari dufite, ariko nibyo bo bateganyaga.
Ubwo abagenzi bazababagana bari bamenyereye kuvuga ngo baje gufata ka brochette, ikirayi bigenda bite?
Barakibura bagataha.
Byabahombeje iki?
Byadusubije inyuma cyane kuko urabona nk'ubu ngubu icyokezo cyinjizaga amafaranga natwe tukagirayo tubona. Ubwo rero imirimo yarahagaze, ari uwakoraga ku cyokezo yarahagaze, ari abazana amatungo mu soko barahagaze, natwe muri rusange twasubiye inyuma kuko twabonaga abakiriya bo kunywa ari uko barabona n'icyo kurya.
Mwese mwigeze muyirwazaho?
Ntabwo twayirwaje.
Murakorana inama n'abategetsi?
Dukorana inama n'abategetsi bagashishikariza abaturage isuku mu ngo n'aho bakorera.
Babaha icyizere cy'uko bazafungura?
Icyizere baduha bagiteganya ari uko nibabona bitari gukomeza, icyorezo kitari kugumya kwiyongera, nibwo bazadufungurira.
Nituvuga amarira ku bacuruzi, ni nacyo kimwe n'ababaguriraga bavuga ko kubona amafunguro ya saa sita ari ihurizo rikomeye.
Narindi kubona ngiye bafungurira bakareba nk'abantu ubu bafite ibyangombwa byuzuye kuko bose ntabwo ariko bafite umwanda. None wakagira hamwe na hamwe bafungura kuko urebye amakuru yose irafunze.
Abamotari mubayeho mute?
Twebwe ngo ntabwo tukinywa n'icyayi. Twatwaraga umugenzi ngafata ka cyayi cyangwa se umugenzi agafata ka cyayi, ariko ubu ngubu ukora amafaranga yose akagenda mu rugo ndacyayi. Kuri turasaba ko ubutegetsi bwaturengana nibura bakagira icyo bategeka abantu bakagira isuku, ariko bose ntibabafatira umwanzuro wo kubafungira.
Wowe wavugaga?
Ubu n'indazi yarabuze, na Nyirangarama nayo yazaga kumena indazi hano, ije gutanga indazi hano mu maresitora, kandi indazi yo kuri Nyirangarama abantu bose baba bazi ko ifite ubuziranenge, ariko mu maresitora ntigicuruzwa, nta cyayi wabona, icyo kurya ntacyo. Ahubwo leta yategeka gufungura amaresitora, bakabategeka gushyiraho ibintu bifite ubuziranenge, ariko umuntu akajya arabona naho yabona icyo kurya.
None ubwo muri kurya mute?
Ubu ni ukuvuga ngo umugabo niba atarajyaga mu rugo saa sita yarabonaga n'icyo gihumbi akajya muri resitora, ubu ngubu uri kugihereza umugore, nabwo wanagera no mu rugo ugasanga n'abana babiri ukabwira guru
Korera yari bahangayikishije mu rusange?
Korera yari duhangayikishije kubera ko abantu bari gupfa, ariko ntabwo ari cyane, ntabwo yari yagera hose. Ariko noneho bafunguye amaresitora bakabategeka kuzuza ibyangombwa, resitora zifite ubuziranenge twaje turahabona n'igipolisi icyo kurya.
Ese umwanda waragaragaraga?
Umwanda waragaragaraga, ariko ni ukuvuga ngo hari abantu benshi, ariko ujye umenya ko hari ibyaro, hari ahantu botsinyamo ugasanga ntabwo zihiye, ugasanga hari aho bazokeje ugasanga akanyama karahiye kameze neza, none ubu ngubu n'akanyama n'ahandi ho bakotsaga kameze neza, ndikakihaba ubu rwose inzara twishe n'imikandara ndituyifunga ngifata.
Ku wa kabiri w'iki cyumweru, ubwo umukuru wa guverinoma yasobanuraga ibibazo by'amazi, isuku n'isukura, abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi bavuze ko iki cyorezo cya korera cyatewe n'umwanda, ariko cyane cyane ushingiye ku kutagira amazi meza. Intumwa za rubanda zihangayikishijwe no kuba uretse ahagaragaye korera mu burengerazuba bw'u Rwanda n'ahandi itaragaragara kubera kubura amazi meza, bashobora kuzisanga bayirwaye.
Icya gatatu n'ikijyanye n'isuku n'isukura, nyakwa minisitiri w'intebe yabivuze neza, aho usanga isuku twarwanya indwara nyinshi ntabwo mbitindaho n'ubushakashatsi bwagiye bubyerekana, ariko mu minsi ishize twumvise mu karere ka Rubavu za Karongi hari na korera, akenshi byagaragaraga ko nta mazi meza bafite. Ibi bigatuma ngaruka kuri gahunda bari bazanye ya kandagira ukarabe. Ubu ngubu kugira ngo umuntu uvuye kwitunganya abone aho akarabira, icyo kintu aho kikibona mu cyaro yasuku n'isukura twavugaga ntacyo yatugezaho za gahunda zimwe na zimwe zidufasha mu isuku zitubahirizwa nk'uko zakakwiye
reka mbanze nshimire PM Cyizera tanze cy'amazi cyane cyane mu Eastern Province nizere yuko umwaka utaha tutazagaruka kuri iki kintu rwose Madam Speaker, unyarukiye hirya hariya mu cyane cyane nka Nyagatare, district ya Nyagatare, ukareba ibihari, wababara. Ariko reka nshimire ingamba ziriho ko batabaye abaturage. Habeho ingamba mu byo twavuze, nta ngamba zo gukoresha underground tanks, collecting amazi menshi.
Ministre w'intebe Bwana Anastase Murekezi yasubije abagize inteko ishinga amategeko ko iki cyorezo cyakorera ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda guverinoma yagihagurukiye kuko hari n'igihe abarwayi bageraga hejuru y'ijana na mirongo itandatu ariko ubu ko bari kugabanuka
hari ikibazo mwavuze koko gikomeye cyane muri Rubavu ubu koko hateye korera n'ubungu irahari ariko leta guverinoma yahagurukiye kuyirwanya umurego yokorera yahagurukanye ngo waragabanutse cyane udusigaranye gusaba ari ngo basuza vurwa mu gihe bari hari ubwo barengaga ijana na mirongo itandatu n'abarindwi icyo kibazo tukitayeho kandi kuko kiragaragara uretse icyorezo ubwacyo ariko hari n'ikibazo cy'amazi makeya hakaba n'ikibazo cyo kudakoresha neza makeya ahari hakaba n'ikibazo cyihariye cy'ubutaka bw'aho ngaho no kugira ngo isuku
twashatse ku murongo wa telefone Jeremy sinamenye uyobora akarere ka Gisenyi ntibyakunda twagombaga kumubaza isura y'akarere muri rusange kuri iki cyorezo cyakorera ingamba zihamye ku kugikumira ngo kitazasubira ndetse n'igihe bazakomorera abanyiri ibikorwa by'ubucuruzi nabyemera tuzavugana mu biganiro byacu bitaha ku musozo w'iki kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi dushimiye by'umwihariko abantu bose bagize uruhare rwaba uruziguye n'urutaziguye muri iki kiganiro Dushimiye kandi namwe mwari mukurikiye ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nge wakibagezagaho ndi Eric Bagirubusa mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika na ubutaha.
Are you the one?
kugira icyo nkwima kukubabaza kureba abantu